Badiri njia ananikwepa, hata habari zangu hataki kusikia, ananitesa kanirubuni, kanibwaga njiani na dhalilika. Mimi si wa mbinguni wala duniani na tatari. Eti, ti, kanitema pikichi, tamu limekwisha uba, kushnei babuji. Moyo ti, ti, sikubari dididi, mateso napitia shuruba, yanatamba aiji.
Haya kitaka sawa, asipotaka gazi, ya nini kupiga na vijeri, kutwa stakazi. Yesi kamwa kugawa, tabaki single kama ndo naona saa inywe ni fati. Tena tapati, nasema tapati, inywe ni lewe sana, bacha tapati. Yani tapati, nasema tapati, na wakinipa mashoga zake na dawa mastaki.
Hoshi akitembeze kanaona sawa,
wacha kitembeze kanaona sawa,
ila umwambie
akitaka sawa, asipotaka basi,
basi
nikupiga na vije kutwa statasi. Yesi kamwa kugawa, wache tuaki na fasi, tabaki single kama ndo anaona sawa, inywe ni fasi. Tena tapasi, nasema tapasi, inywe ni le
Sugar, I cannot. Now I'm a star. Come, Slicer.